Raholic baby, Sina Doja.
Choka kukwiti queen, yume Elizabeth menyadikta kuken, miteja stafweta kete, misi trendi kadamu, na mwesa mzega duli, zoe hai na piyamu, na zoko na toto zuli, yeah, upo cute kama chere, mbia hawa domo domo, waka waka kasha kira, mana penda icho kiumo, nende mini kwa bize, kajapa na ndika rhymes, wambea tusisikize, you so sweet at the lime, Adam, stafweta Eve, wasiyo wa party time, Wasiyo wa party time, I wish ningekuwa lani nikuimbie milele wale ni time simwani enzi na piga misele Amina mepua miwani dura holy blue Prada Maguchi na Louis na haga na chucho jui Unapeleka moyo mbio utadhani joginda sing na funipo sopi sikio nite kovina kasing Yeah Vipi necheza tisini, definition ya mapenzi naishi ni wewe na mimi Milele ni taku enzi, wendo ni mamisi mimi, Totika Vanessa Mdiyu, naponita get close, onanishika mami Missy yo Casanova, yeah, Missy yo Casanova, Nasotena single boys, story za kina kiba Wepeke unaniacha hoi, masanshi nka habida Baby punguza madrama, ni kutreat kama udoni Hayawe atakuwa mama, mwisho pete kidoleni, Nipu real kabuganya, I'm a gentleman, yeah
Kwenda we jidai
Na
kupenda penda peni wangu wa usone mshai
Na shama likome, jigambe nini wako My baby Likome, jigambe nini wako My baby, baby, baby
Baby, Sina Doja, Doja R&B.